Toana! Ai, can't you buy a
Ora, ora, deixa agora!
Eu não! Visivas, ó, visis! O Tameja! Que tu conque, como começa?
Waka genge, madimbui, atuna bright mari, quanto singi. Watoto kambale wote madingi Hata dili bandia na posti kinki Eyo ni mta, kwa mta, nigiza kuneta Luku zmekubu shkepa ni vibatari na mishuma Hakuna kucheka kimesha nuka tunatamba Wakati tunatamba nyuma kuna polisi kuna shenga Kama nimefungwa mota, tuanduki utogopa Nje tutazo pita, tajuliza vipi tumetoka Weka nguo nje watu wapite na boxa Yo kwetu ruksa, we won't stop, we won't stop Ha? Maisha magumu kitani Wakina mwantumu walisha ole waga zamani Sio kosa lao pesa haikutosha nyumbani Mini mesema tu watajua lawama za nani ha?
Uza karanga mpige debe Masaga ubebo kanye kitebe Ziki saga unaziki na sana Ziki baba unaligi kasana Kita hiki maseke Bila mafeke chikita huku ni cheche Wewe Kita hiki maseke
Hila mafeke
chikita huku nijeche
Wana wish mta Mina paita kita Bala kila saa Ukwa bishu wana poka Watu giza soko nyita Kijitela wana kwala saa Nasimu na kuba Ama mavazi liyavama jemedali Watu zali Au ndo mamentali Unoziwa dili Unarudiwa na bangili So mchiz na askaro Na kupuku tisha mali Kambali Mta kumta mchizo tali Kamali Tafta chakta tiri so alali check so Kama kuna askari Leto tape Hapa zina chapwa mtu mbili jifanya ngangali Tugane majumba serikali Moja segelea na moja mochuali Yap, lete makuzi Watchwe na nyuzi Machizu wa uswazi Atu cheki uswa mbuzi Muda wa kazi atufanyi wa mapenzi Nasaka makwenzi nije kuendesha marange Ospime Tako mta namba nyingine mziki mnene Wanatusaka kwa jili ya mapeni Atungoji za banki kuta chapa zetu na machine Wakisuka hapa na sepa pande zingine Yeah That's the pande zingine, yeah. That's the pande zingine, yeah.
Uza karanga mpige debe, masaga ubedo kanye kitebe, Ziki saga, unaziki na sana, Ziki baba, unaligi utasana, Kita hiki maseke, bila mafeke chikita huku ni cheche, wewe. Kita hiki maseke, bila mafeke chikita huku ni cheche. Unchoro ni choro baoni, Wakule hata kuchola Umerudisha kesi kituoni Watu na mitutu na toyo Romkononi, hivo usoni Kwenye mataki, menuka naona Ukisorola, watu wamekwara, mara kingola Wamekusororeya Uza karanga mpige debe Masaga ubedo kanye kitebe Ziki saga, unaziki na sana Ziki baba, unaligi utasana Kita hiki maseke Bila mafeke chikita huku ni cheche Wewe Kita hiki maseke Bila mafeke chikita huku ni cheche
Indio Amsha hamsha ena kuzorora baba Kiri rewise You know how we do it Arachu we say Dizzy Country boy wizzy Then wada wada kankara